Kananita Daudi Kabaka, mze wa toto, mze wa bata, leta pombe, leta waita, nindo kicha wa mji wa Geita. Aba barita, nananda bisho, tuna mademu na wanafiga, masinyorita, mama masita, watoto kuku, watoto bata, udo unakwenda, uludi maze, sikwizu nakufa, tufiki uze. Muda unakwenda uludi maze, sikwizu nakufa tufiki uze. Twende disco, twende tuluke magoma, masela na madem tule bata, life imegoma. Twende disco, twende tuluke magoma, weka shida chini sakata, life imegoma. Feel baby na feel ma, today mama na feel ma. Feel baby na feel ma, today mama na feel ma. Majira bamba ba, hey hey hey, mini bamba, yori majira bamba ba, hey hey hey, mini bamba, yori yo.
Tatamba, naweka mpila kwenye gamba, ole lodi gamba, sabamba tu bamba. Ukiweka meli naweka nanga, akili nyingi kama China. Kiboko ya watoto designer, DJ piga kama China. Tuna mademo mpaka China, Delaina, Simaina, wakina Jojo, wakina Zaina.
Bas weka mikogo, tunajua unaweza, ongeza maringo. Bas weka mikogo, tunajua unaweza, ongeza manjonjo. Twende disco, twende tuluke magoma, masela na madem tule bata, life imegoma. Twende disco, twende tuluke magoma, weka shida chini sakata, life imegoma.
Na feel mama, mama, na feel mama.